mshana kwa mshura. Feels like an allergy, I'll never leave you anyway. Kaka saa sige chusanze, sija kwe chusaa.
Otiruki.